Ai, tēnā anō koutou, whakarongo mai nei, kei konei hāmi piripi, mana anō e kōrero ana nei mahi, nā, kei konei. Nā, tēnā koe hāmi?
Tēnā koe whāia, tēnā tātou katoa te iwi e whakarongo mai nei.
Ka mutu I tēnei wahanga o te rā, mōhio nau I ingarangi koe tērā wikira, ko hoki mai koe, nā, kei a koe pea ngā kōrero pai, I pā mai ki a koe I tērā wiki.
Ai, ka tahino ko hoki mai. Eno, he hui whakahirahira hoki ki reira, ki a ea I tino mōhio ki te hōhurutanga o taua huira, with the Oceania exhibition ko piki ake te rahi o te hui, ko hau mai anō e tahi o ngā iwi o te mōna nui a kiwa, ngā iwi o Tonga, o Rarotonga, o Tahiti, Hawaii, ko tuku taong hoki rātou. I reira hoki a Lisa Reihana me tana Pursuit of Venus, nā, mo te ahutanga, te whakātiranga mo Kāpene Kuki. Mi haro whaia, ko I whakatūria te hui ki roto te Royal Academy kei Rānana. I noho nei Ngāti Rānana ki te host I a mātou. He koe tere ko te mea tino pai o tau hui. Ka tūtaki anō ki ngā mea te kāinga hoki. Ngā Māori e noho ana ki reira. Ka mutu ko Jerry Matapārai, so Sir Jerry Matapārai, te High Commissioner ki reira, ko mōhio pai au ki aia, koe tēnā hoki te mea tino pai me te ahotanga wa mātou nei mahi ki reira. I mahi kara ki au ki mātou I runga I te tiriti nei o Piccadilly, ko kati e te tiriti ki e tai ai ngā Māori te hikoi. He mea rereke tēnā ki a rātou. Only the royalty gets their road cut off for them. Miharo pai au ki ngā taonga. Ko tō tātou taonga kei reira ko te ko tangonge. Nā, I reira hoki a Waikāre re rāwa ko Hemi Eruera. Mea rāwa nei tamariki. Ko he kai te ki pai rāwa. Ka mutu nā rāwa anō i whakamārama ki e tahi o ngā ropu I tai mai kia tirohia ki te whakāturanga. Hōhonu rāwa, ko rongo hau ki te tapu o tahi o ngā taonga, taina mai ki tō tātou nei taonga ko tangonge. Turns out that tangonge is one of the most unique whakairo in the world. Nā, miharo pai au ki tēnā kōrero, oho pai au ki tēnā kōrero. Ka mutu ko tūtaki hoki ki te Duchess of Sussex nei ko kia Merkel. I noho mate ki te kai, ki te taha I aia. He pai te hui ko whakahonole tō tātou nei motu, ko whakahonole te mana o tō tātou nei Māoritanga. Kua whakahonore hoki te hōhonutanga o te whakairo nei a tangonge. Kua piki ake te mana o te iwi Māori tāku ti tiro atu. He hoki ngā mano tangata I hara mai ki te tonu mai te whakāturanga nei. Tēnā tāone ko rānana ko ki pai te tangata. Tāku I tūtiru atu ko te nuinga ki hei hata I kōrero pāke I he maha ngā reo o tērā tāone. Nā, yeah, miharo pai au. Engari ko hari te ngātua ko hoki mai.
Tēnā anō koe. Ai te ahua nei e āku I reira. E rongo atu nau I āku e kōrero. Ka tika hoki tāu. E rongo anau tēnā kōrero e te kaha... Tini tēnā ngā tangata e herere ana ki reira, e rereke anō ne ngā ahuatanga o ngā tangata I reira, ngā mani ne herere ana I reira, ne?
Ai, ai, ai. He tino taone mani ne o ki tēnā.
Ai, ai, e rongo anau tēnā, akua oko tamariki e kōrero ana I tēnā kōrero e, o, pai atu te hoki mai te kāinga, e mātakitaki anā no koe tau, ne?
Ngā
iwi Māori o no te kāinga. Ngari, kei te pai, meana ko e hoina no te mea pai mo tēnei wāhi, he mahi, pene uruana koe ngā mahi, nunui, wainganui ia rātou. Ngari, aha kua mo tēnā, e hāmi, te mea nui kei, here koe mo te kaupapa nei, ka tūtaki anō koe, wetahi anō ngā tāngata e maua nei, wā rātou nei mahi noki, ka tūtaki koe ngā, ia koe mea mena te, kia, ahoi, kia Mākl?
Duchess
of Success?
Meghan Merkel.
Ai, Merkel or whatever, and then e here maina ki kone a pōpō nei, a tēnei marama e ia. Ai, hoki mai anano, e here maina ki kone, ki te mātakitake ono i kone, rau ko tana tāne a Harry, ho norapinga a reira, a korongo anō tātou ngā haerenga e wainganui i ngā mahi.
Aira, o mea rupai o ki aia, na no street ki aia ki hongi mai, hongi ngā Māori. He ahurere ki e tēnā pē mo te royal family.
Ai, wā. E ki te atu nā no koe, nā te mea e o ki e, she's a commoner, and, you know, harai e te mea takoto ane, te mauranga, nono na te mei, mārena ki wainganui a rātou, ne?
Aira.
Te rake te mei, rereke, ok. Ngari ahakoa, i haere koe ki ingarangi, ko mahi ngia koe tāune mahi, ko hoki mai ano koe, nā, ko kei ko nā ano koe, mahi ana ano i te tahi mahi, i tēnei wahanga o tēnei wiki, nā, no reira e kōrero ana wāu ki te kapi a tāua?
Ia, ko te mea ngaro pē, ko taku pūtea. Te maha waku tamariki ki a kāngā mai, me whakahokia mai he president anō Mātu.
Ai, ai.
Me pehera nei, te tini waku tamariki ka hoki mai, paku i taku pocket.
Te rā te mea ne, e hi a katoa nei e, kia homoria mai koe te ahapena, akopena e noi noi, ngari ka tika hoki tau. Kia tini anō ngā pūte e here ki wena herenga, ne?
Ai,
kia ora. Ai, kia ora kia koe mō ena a kōrero i tēnei rā. Nā no reira, kia pai tō wiki, ne?
Tēnā koe whai, tēnā tātou katoa.